Namichi Malkasori, Godina Ilu Ababori, Ana Matuke Sati, Tilbata Darve, Kabajamu Isa, Wajiri Adafi Turizimi, Nanicha, Bexisera. Itigafataman Wajiricha, Obo Wandimu Dabala, Irechi Malkasori, Bakahir Matoni, Nanole Ola, Gambellafi, Kibalitati, Argamaniti, Kabajamu Isa, Sagale Americati, Himaniru. Hirmatoni, Gambellafi, Kibalita, Sernicha Kanarati, Argamanimo, Ayana Kana, Walini, Kabajurani, Waliti Ufenya, Umatach, M. Sudan De Nyaj, Nani Dubataniru, Nakur Malkatu, Gabasa Kanakindese, Itiani Diata.
Rech Malkasor, Godina Ilo Ababur, Anamatu, Bakka Kodu Hirijat Amewamuti, Dilbatat Inga Dajatunis, Akalakop Setiopiati, Sadasa Kut Asakal, Barakumalamaf Kut Afru Kabajamuisa, Itigaftama Wajra Daf Turizimi Godina Ilo Ababur, Obon de Mudabaladu Batanijru, Hala Kabaja Ayani Chalal Chises, Akasjur Obon de Moon.
Wagota Dira Dafi, Umaniromo. Kurunet sekejap juru, walaupun wakasa kan tiga ratus empat puluh baki merkazur kuni. Magala ke sabane hingga baka horage nyuti. Keron ikisa nanu saya mare ho jecha dubertunimo durabuani kara adetin kanjeri garasanati imala turanje cura. Namun ku gudanle serba ada nanu kana serba walim bohara gamada ikisa racura garasanati kandema me baye kan nama titolu racura.
Obondumun. Rechi Malkasor lalchises yero ibsen
Rechi Malkasori akuma sina oromo jini wurti hidate jiru oromo ngodina lubabor ke jiratu si sina mata sakaba denaga datim bulature ale shono ukana bambor na ilubabor imbulchaturan umanni godina kana ke jiratu oromo ilubabor ke satti wurti yae malkasori ti akuma kana kanni ka bajature barre famoni tokotoko ni mulisu ata uyumane sernota gita bitar banke satti adan oromo sina oromo kuma wala mature kani Rechi Malkasori sakatuma wala miture kakana ballete mulete male nanno tinamni akaganda chekawla satti bae ka bajature male akas bae mulete akka godinat darbe mokana nuti ka bajachan dure amamo akka Rechi Malkasori ti akka lita oromo ti Rechi balla gudda jere me kallalamu ora sade ti timenetane sakana da chura kanafi oji gudani asaratti wontone jita wajiran jiru akka godinatle misire turizimira commissioni turizimo romerra biro ala turizimo romerra kasma university maturo jinin taudan bakka kana misomsu dafi oji negale majira
kabaja ayyan Rechi Malkasor kambarakanas wan addago da jedan obondimuna kastirubatu
barakan mo kana dafa godo jirate nanole olla ke njiranu nanno gambellarra nanno ummatota ke barita de paramo godinni shakka ola godinni lubabor kante sabonni ola ke jiran dufaninno wajinin ayana recha kana kabajun sane baye kana de goru rechuda barakan le difaddaten magala gambella hora baro ratti lagabaro ratti ayani recha kabajame ole rechura kun ummata romoti cerra gudara nanu le wajinin wortru fenyi ke nyalle kacimuf shora gudara tabata jidilala wamba yana majaybu kesa nanu le ola ke nyarra kan dufani jila ada hudani dufani akka ada ati meshale ada mesha muzika ada le kabatani dukani walitru fenya sabab sallamota giddujru wontota kadiratti vintia kanaratti ummata walte yerodi esitu cerranu mandisuni garaful ratti walinjirachu rafqabu baye ballachadema jalalli sabab sallami giddujru walitru fenyi sabab sallami giddujru baye dabaladema amma fakenya to koyon fikase ummati godine shakka ke sijiratu lubabori jin walke sadema gabato kodabata umanni gambella re kuma kana umanni romo gambella ke sijiru ballarachula kanafi Umani gambella ke sijiratu umanni oromo gunne shakka ke sijiratu akanni ofitta mana umman sa dabalu nagana nakani jiratu jalalan akanni wulitru fenya gari dan jiratu shora guda tabata jere yada akuma kana misoma ne lewani tire mudaf jarra guda ka bade nilal
nanule online rabakabun kan ergaman gambella ra ufu isani namni dubatan maqasani ibsutin hala kabaja yan Rechi Malkasori fi hirmanna Rechi Malkasori ratta san lalchise wanjadan kab
kut kutcham balalaw balela ngidi kasilsim wadinyoche yimetarolign bizun gize akabi mitawke demo oromiya no
makanko kutcham jedama hiriyonni ko ammo oromiya jechu lanis nawamu afira wari godine ilu abawur nuftasanin Rechi Malkasori ra qoddechu daf gara magala metu dakne halan kabajne jirra jelqaba gafasan bata mari panali dan ayana sene kabajne gaf dilbetammo Rechi Malkasorin walitiqabamne ummetoromo godinelo ababur jiru wujin kabajne jirra nu warra Gambeellaarraa dhaqee qofa miti namoonni godina shakkaa kan naannoo yookaan hundaa'e naannoo kibba lixaarraa dhufanillee akkasuma jiru. Ayyaanni akkasii walitti dhufeenya uummataa jabeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Nuyi warra Gambeellaa fi uummata Oromoo godina yeroo Abbaaboor jiraatu jidduu hariiroo cimaatu ture. Ayyaana akkasii waliin kabajachuun keenya ammoo caalaattu hariiroo keenya jabeessa. Sodaa fi yaaddoo nu gidduu jiru balleessaa walitti dhufeenya keenya daranuu cimsuudhaan gara fuulduraattis akka wal dandeenye nagaadhaan jiraannu nu gargaara jechuun kan ibsan. Dabalataanis naannoo kibba lixaa godina shakkaarraa namni sirna kanarratti hirmaatan bilbilaan akkas jedhanii jiru.
Maqaa koo Tashaalee Maammoon jedhama. Ayyaana Irreecha Malkasoor nu waamanii deemneerra. Yaa'u Oromoo Abbaaboorii fi shakkaan walii nagaa wallummaa gaariitti jirra. Ayyaanni sun immoo yaa'u ayyaana keenya ayyaana Oromoo duwwaa miti. Nuyi yeroo baay'ee ollaa tokko walumatti jirra rakkoon keessaan jiru. Irreechi immoo irreecha nagaa irreecha namni waldide kan araaramu mul'atu ta'ee fi nuyi akkuma ayyaana keenya deemnee hoo'isnee wajjin intinaa jennee dhufne ayyaana gaariidha. Warra naannoo shakkaa akkallee achitti ga'uu keenya. Baay'ee nu gammachiisa immoo isa caalaa immoo akka gara booddees ammas taanaan. Iddoo tokkotti nama nuu intina godha jennee jaanne garuu xuruudha jenna.